future. When it's true, stories are chocha. Doing my chocha. Minya kimoja. Minda chocha. Minya kimoja. I'm gonna hold ya. Be future. When it's true, stories are chocha. Doing my chocha. Minya kimoja. Minda chocha. Minya kimoja.
Uliza sishi kusho. Mindo wanzakwa. Wa, ha, wesh. Anajua mindo mjanja. Skanking loud, this is my show.
This is my show.
We kwanza una twang. Saka skirt ndogo ya mapoko na pumps. Una twang design soka ya mapoko na champs. Hero no mendo nyonyoi choko na trams. Wakadinali kazi foko za champs. Uliza scar suicida, purpose around. Zaidi ya Boko Haram.
Uliza scar suicida, purpose around. Zaidi ya Boko Haram.
Shorta, when it's chocha, stories are chocha, doing my chocha, minya kimoja, minda chocha, minya kimoja,
I'm gonna hold ya.
Shorta, when it's chocha, stories are chocha, doing my chocha, minya kimoja, minda chocha, minya kimoja,
I'm gonna hold ya.
Mindo wanzakwa. Wa, wesh, anajua mindo mchanja. Skanking loud, this is my show. We kwanza.
Be shorter, when it's chocha. Stories are chocha, doing my chocha. Minya kimoja, minda chocha. Minya kimoja,
I'm gonna hold ya.
Be shorter. When it's chocha, stories are chocha, doing my chocha. Minya kimoja, minda chocha. Minya kimoja,
I'm gonna hold ya.